abasawo basabye abantu okubeera nga bagenda mu ddwaliro okwekebeza ekirwadde ekyensigo kibayambe nate okumanya obukyali banga bakirina era kisobole okujjanjabwa obulungi ddala. Okusaba kuno kwakoleddwa mu lukungaana lwa World Kidney Day Scientific Conference olwabadde mu kibuga Hoima. President w'ekitongole ki Uganda Kidney Foundation Joseph Ogavo Jakinda yagambye nti okwekebeza ekirwadde kino buli kaseera akiyamba nate abalwadde okulwanyisa ekirwadde kino nga bukyali ddala n'okwewala okukosebwa ennyo. Dr. Jagenda era yawabudde abalwadde b'ensigo wamu n'abajjanjabi okufaayo okumanya ennyo ku butya bwe basobola nate okulwanyisa ekirwadde kino eky'ensigo era nti obujjanjabi busobola okubanga bwa buseere nnyo ddala. Ono yagambye nti wadde ekirwadde ky'ensigo kikosa abantu ab'emyaka gyonna abakyala bali mu kabi kanene ddala ak'okufuna ekirwadde kya chronic kidney disease.